tamani halaji malifu
doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ibrahim sono goto bogi jande faadu halla mamadou samasi jom nyalli sakrabe hedibe bamde sedan le cioggu credit telephone e kalisi mobile money anya mudun bamama e bilam ko be yalla faabade almsadaji projet ngaji yirwere leydindi yilade le ben ngalure segu do wotoro yo dun fi festival sur le niger segu ar hunde lulende segu fali tour temede kewde himbe hawruti e kabar mudun bangal salligin de woy le mali do yogabe na keba kalisi enjengaji sabite laji bilidi e kabar mudun ben de do gulirde na meta e ko hala mudun matake no haniri dingun sebe korje amen hande kikide alkamsari jagum fevri 2025 bismillah sakrab gonma opami anya ju indi wakandi kalisi faba projet ngaji yirewere kalisi o yoku pamete le ciogu credit telephone et mobile money ngaji dun do humpitama e le batu ministre en kalal barake nyen 2 février 2025 ndido jawdi e wi communiqué o notorto e le golleji kuncanuji hore alhali ngurdam be leedindi imrana killu mayga wonko hebena kedo fasango umar wegalu
le odo communiqué gouvernement o faccitay fa laba no hantacirde kalisi jamare nde ka gote tiagontol yimbe lo orange wakande mi noddo noddo nde jabi haldino dum wori be collectivité bamdo butteme didi crédit fou temdere chapade jitti hokkete nogay di tacce neldobe kalisi jumule orange money kanye move money du ciogu ko kalisi di kanildirede ko sowama so bud ujnay di nogay gonno da yobude bud ujnay di da waran joba buddebe bot conseil des ministres collectivité dum faabade yimbel nawtortobe réseau ngaji di no le ndi wori sariya goddo kase mo be jaltini e kollitiri jogi be réseau ngaji le nokko o fu usuruuji njobata di be dama le temdere fu sotama joybe gonno yobude dum yehi jeddi nyaloma hande no gouvernement hollitiri dum fan yowi do kebe réseau ngaji di
asko ma dun fedde be wilim ben fedde na tobe leddi mali hollitiri de ben mati jati ka do anya lam ko be ka non darabe do watan hakilo jogola ndido jodi bamtedi e ciogu ben credit ngaji kanje buutu bambol kalisi mobile mbone kanko magam fofana woni gote ndimbe de do fedde won kan imran kilu moyga ke na fosango alsisi
mi mili odo anya ka mi jabani dum mi jetta modum ko wembini me hemni woni dido jawdi nawtere wodi timmode jawdi ni wadirteni tam watta so mi jetta dum do wakat jon o ka ko mi narta gouvernement leedi amendini woni tinno nawtoro odo kalsi ne wodi so wana dum ko be nardi malin kobe do woni temdere fu buddidi ana fan so afondi e ko malin kobe le nyalom hande o landini wadande leendi mi de landini wadde ko buri dum ko mi kuli heni woni tinnare amende fatilato mere so jawdi ni min garta fa moba jondi gulliraman wodiri minen ka min jayi hen tiddala
ba de problem
sakramatu takalaj modu problem banga bem ab facebook adun x bangal festival sur le niger segu ar ben fuddi nyande alal warade ben talatari neno de jiltagol ngalurande bangal yidi no kuji kawnuji ngalurande do wotoro lolinde segu fari tour ben kado an nyambali tourisme fana mudun yalla yimbele ngarbe festival ngal na bedor famu do kabaru ngalurande yalla bedor famu kanko nerado amen mahamad baba kunta wonke ben kado festival usmar wegalu alsisi
wakande donir ndu fuddanno de yo yimbele temetaton kanye mbaddi e wotro chapande jagom so jili e ngalure segunde sidiki keita yo kumini do kabaru kaye fidile leedi malindi kedden kuma sifido hen
no metton la disposition
wotroji di dakeji foda tammi joppata e lewi yimbele don me mu inan dum fa gasa yella ko be tawta hen ko ka fu ana hebe fa ele festival o be keba yoyde nukule kaydi nidi gondile ngalure segu ele dido wotroji
dido imadraji ngadan le kawrtal ko noddete dido imadraji jokitite le galdo kawtal ko ne dirta segu ar
segu on peut dire il y a beaucoup d'an ici
segu do mine wawi wile takiji de ana hewi don san idi golla le gese idi ada yimbel be yaade deede dum fayso mi bettike adugol yimbel ngadu be festival o yottaade no kultu mi jidi yaade idi ngardi ni kam yidi
dum mero aussi c'est beau j'ai beaucoup aimé
mi citide wi ko no dirta segu fali tour ko joni woni koy nay ana watte le galdo festival sur le niger yodon yilaade do wotoroji e galure segunde don ko mamad ba kontay ibn studio tamani segu
nyaloma ked annar du mani de ben torraji gartire fewde europe nya alkamsa yaminama alkamsa handi jegum fevri hele ben ked annar du sisli awuni ngaten ben ngaten hakilo torraji ngat fewde e bedo europe le mali do nyaloma ngada do alhali torraji be torrabe yoga ben keb ben na ngaten hakilo bangal ben torraji ibi kebbi nano dum do darni dum woni fedde le mani mani de haybugol torraji bilidi ben kabaru fina me gulleji bilidi e fina tawa kanko Amadou Kanté wonko heban yen kare faistango Ousmane Yal Boule e Ali Cissé
mo enti golti dalaji kebetede le julniru bibbe rewbe anawda wattu fu le nokkuje do dun heewi wadede Ibrahima Diallo won kejaado heejoji ONG AMSOP don association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles o dindini en hono gol darani gol wadirta tagal holli tingol jalleni di
lorsque nous sonim bel amen baaji tobe waajoyke yimbe edu titalaji mawdi matede el julnugol tugalel dewel e be naboratum futungaaji dibi koli titabe fabe kaltanabe kutteje bilide do feewi gel kewdo le nyalom hande o ka dali golle majum faalaabi ciogal imma daraje amen
non jati o debbo kultindo pare inde mudon haale nabi biin debbo ciogal ko humini be famminde don kolliti don handen on welti no golle o wadiri holti wiide gasi
wakati fu mo yuppanno iijam le formation haaje amen di njimi sinyaw ko woni e makko ko so kaltan mi dum mona an debbo yella melen tawtana mo safari mi jottike yimbel paabotobe honro makko yella ne hoto hore mu en be darani ke mo fay mbudu be narda e min ila operation o ka wada latike jati jonka dembo
AMSOP ana gollide e faabotobe hewbe on one stop center hore ONG ana mimsi ko hebobe tit alaji mudun jawata warde hollitinde docteur Hanna Kantou Koulibaly o docteur ONG stop center
la difficulté majeure
tit alaji mawdidi min jogi don dini woni tanugol koyde ele haltugol dum gadum hatta fe golle o wadiradi no wodi saatu daranagol mabbe ana wawi tanule koyde wobbe kam en hore do ana way bantude hore mu en falla ba yude hen mo o wondi o kanyudo tawan wala e hore mu dum le on do wakkati
woltindi wiide il AMSOP fuddi gollude ko buri rew ujinaji joon e bibbe rewbe woni daranaabe mo golle le region ngaji kay nyor kulikor e nara
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
bangal dossier amen hande mon hala mutu ngaji lolurdi mutu taxi be naftorto san le yawara yimbe le gallurande badade mudun denno be do no bama sato yimbe lidon e tatton denno hunde de yata yarta fe saria la wi do holtiri anazer golir humnde denna ben denna gudo datidi sapi sato be do ben mutu ngaji na bama suka be badulata sababu accident ngaji draman maga wonku heben kedo fa san Ousmane Yal Boule Ali Cissé
yamde joyki kida yo wakati mo cuddi l'école kewdi le mbali njipoto midan tawa le o wakati bangi damal suudu l'école wotru gondu bangi nyamo le capitangal men tawi do amesise ana dardi e bandiraamu dum worbe didon gel kabel dewel barowel dubbe sappo e tati wi min ana domi do moto taxi nabobe be cuddi holti wiide o dulla kuteji gondi do nabugol himbe nayo do moto goto
awese ga accident
bamde himbe taton e moto goto ana sabi min accident ji sabi neddo juddo yeso on jati an wa de tete laaji uri kaddambe fu e damudum yoga amen atawan yibbe nayon pamata e moto goto
hedde mabbe kambe donnobe moto ngaji di be kayfi saraabe sukaabe l'école be sabbi e wi ben e mbaji bintabe be bama sukaabe mu ben nabude dum en juudi wakkatel gotel somayla jakite yo donno moto taxi goto
ko pour heede fu saraabe sukaabe ko jaati yamirta amen me bama sukaabe tatoma nayon e moto goto be wi an be sukaabe fu sur l'école wotru woni sabbi so be sukaabe fu bama e moto goto ana nato saabe jafina kalsimo ittato gadum joggi tidalaji sanne du e tawede fu sarab an han halfunde sukabe membe dugune moto tegrin
confia la quoi
hakilaji sarabe ana cedi do kabaru mudun yoga be koltiwide wala fu ko hani wadde ba mawbe acca sukabe mu ben ama o farati
cerala
watti joni tidal ana le leedne homa fu ana wayto festa la fi kalsi wonko sabato so sarabe ko heewi ana yamira bibbe men tato man neyum ame e moto goto dum wana ko mudjige sabi sukaben yonki mu en ana heddade hen dugune moto di ana hani salade jaati bamde ko jabbato neddo goto do moto
kolinji azan national de la sécurité routière en Niger wadi no dango wiide himbe beeda leedi yankako dou laawi di Alhassan Moussa Kanté woni horejo division éducation routière le gollide en Niger
c'est devenu même
do natin tetala modou jaati hanne le leedi melni sabe homo fu ana wonde wadde dum a tawan dogo moto goto ana bam yimbe tadon ma didon gasa jeewi ko sare wi jaati moto yimbe didon tan han tawedde mudun dogino kay netto goto adado dou wonko sare yamiri
dépression
amekin tinde wiide sare bamaka dou kabaru laawi moto ti an hada le ngalude bamako de amde himbe ko buri didon do moto goto mairie district bamako bamde dabere nyande 33 go lewru décembre hitande 2020
dokkaten kabaru jom hande sakrabe mission tan wasat fat fu tinde himbeji modon banga numero amen 76 98 56 56 sikwaru si tamani watana hakilo kala ko ben holiti don bangal kuna foni 37 321 mer mer ron ka famdi fu budi noga tawli telephone jom do sede yotro meden magazine yotro meden magazine yo kabaru sukabe ni yowi dun do ben monugol be do sukabe sugare sugabe kay taban sa jeewi duubi mabbe kanye ben gabar mabbe fama jati wiide be do kay nan jogi tidalla bangal ben nyamduuji e ko nande mudun yalla be do famu do ben ko billi di do selaji kanko lali tangara hejabe gon belli kedde leedi won ko hebenen kedda fastan min Ousmane Nyalbi yo anki rejam
enfants à la naissance
et watu sukabe am hewi fuf kiloji tati e sed ka soni be kibini hitare ma dubi diri nen be fudata yirude no haniri
don yo seda fu awa ka ba debbo inirado ko sedi e makko binta gindo yo inirado mo suka modon ronki mawnude fa gasa
take wi de suka mo dubi di foji san ko njabi sur dotoro tagal ko be ewi mo dogoto hulti wi de do sabi rafu nyamdu onde don be kokki mo nyamdu jiyogaji e tiafaje gilanden suka o hewti cialal mudum
lanna fa suka mawna ana fa wi hendo kabaru nyamdu mudum na aruna berte andino kabaru nyamdu gondo suru dogotoro joyla wi non jati e wi o dogotoro andindo kabaru nyamdu suka hasindini nyamdu ji moddi sanne e vitamine ngaji e protein ngaji goni e mudum yalan heba mawna fa gasa
bonna alimentation riche
nyamdu moddi dukay na barkini na hewi sifaji ana wodi gedan nay lolirdi energetique construction e kanye protection nyamduji totoji yakawere hayboji chaldi nyamduji datnoji kala ko hawrina dono dido nyamduji latto sababu mun cande hore kala ko yidi wera tergal suka
to yoro soto darugol manga ku sukabe ana wonde wadirende no moyiri adama bamba woni horeji humini be kabaru nyamduji le suru doktor yoro so
yidi wera chaldi sukabe to yoro soton na samti dina dubi abidi akuni 2012 2015 ko hewi yari yeso dono nyamdu na latto sababu yirwinde tergal suka kamar dun den ko min gondi non asdap min jirwini atadabreji kewdi bangal dubi nyamdu suka keccho e suka mumudu sede lati saw min karati allahji bangal tadefi yirwira tergal
professeur boubacar togo kany woni horajo pediatri chas e gabriel touré o limtini en wide ko hatta suka mawnde sababu ju mudun ana kewi hono tawangal fa yottade hawalu olti wide du chaldi jomon fu ana kani tawede ana gori no mo iri fa heba mawna fa gasa
yani normal
ana wodi neddo hunde sambinonde yirwere tergal bingel adama lolirdo hormone croissance ana wodi yimbele ngala dum fe denno be mawnata no haniri ana wodi dun sababuji guddi denno tergal suka ne hani haybede bangal hakkilo e berde sabi so niti ala matama idon kuji tan yirwere tergal gal tadan sanne
ralanti ona be suka be kani sawure rede yala tidda laaji jogi bangal manga ko ana kebene jogala professeur boubacar togo holiti no do hani sawure rede
suni suka no jigi tidalla no momnata no haniri hana fe o oppe dawrute don no kabar mudun biltoto bangal kulentreji guddi lotto sababu fudda mawnude suni nyawuji guddi yitama ngadobe tade fi le yirwere tergal mako nyaw bernde ko nande mudun ma bangal boje ana hani oppe kando na nyawuji fuf saminta uppugol sato safari jitana notorte
Lesa halleydi meden di lesuru docteur dire region Tumbutu tondo be cultivide be ande chadele mudun ko fawi do rafi suka be yogabe mawnude ko be limti ton ana hen rafi yagul rewbe hamil NPC kanye e nyawuji goddi hono tension